Indaba 18. UJakobe uya eHarana. Uyazi uthangubani lamadoda akhuluma noJakobe? Ngemva kokuhamba izinsuku eziningi, uJakobe wahlangana nawe emthonjeni. Ayenakekela izimvu zawo. UJakobe wabuza, "Ningaba kuphi?" Athi, "Singaba seHarana." "Niyamazi labani?" kubuza uJakobe. "Yebo," ephendula. "Beka, nanguya uRaheli indodakazi yakhe, eza nezimvu zakhe. Uyambona uRaheli laphaya eza?" Lapho uJakobe ebona uRaheli nezimvu zikamalume wakhe uLabani, wahamba waginqitsha emthonjeni ukuze izimvu ziphuze. UJakobe wamanga uRaheli, wamtshela ukuthi ungubani. Wajabula kakhulu, wahamba wayekhaya, watshela uyise uLabani. uLabani wajabula kakhulu ngokuhlala kaJakobe nabo. Uma uJakobe ecela ukushada noRaheli, uLabani wajabula. Nokho wacela uJakobe basebenze ensimini yakhe iminyaka eyisikhombisa ukuze athole uRaheli. Ngenxa yokuthanda uRaheli, uJakobe wakwenza lokho. Kodwa uma sekufika isikhathi somshado, uyazi ukuthi kwenzekani? uLabani wanikeza uJakobe indodakazi yakhe endala, uLeya, esikhundleni sikaRaheli. Uma uJakobe evuma ukusebenzela uLabani eminye iminyaka eyisikhombisa, uLabani wamnikeza noRaheli njengomkakhe. Ngaleso sikhathi, uNkulunkulu wayewavumela amadoda ukuba abe nabafazi abangaphezu koyedwa. Kodwa manje, njengoba iBhayibheli libonisa, indoda kufanele ibe nomfazi oyedwa kuphela.